and Beats Generation Music.
Oh,
Kinachi.
Nili Pamtunda. It's up, Hilly. It's up, Steve. Jay Cash, I got you. Y'all not ready for this one.
DJ Zengerman.
Twinkle Olympia, that's why you call him as essentia. Chawa man, jibo mo chishinka mbefya sincere. Bandwish telesela, veni pepeya. Nombali neika fuma preheya. Kati uganiza na kula mutu no tina kuwala bram. Bebati kangala kwewe. Sindiala mosani fakamo. Bebati kangala kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangala kwewe. No positivity fake. Bebati kangala kwewe.
Yeah. Mama onani yama na nana na drama ya drama na kana kujama na mama na mwana kuseni masana uawa musana mustujo ni baza wanyama wana mamweti makumana tisa zibunghana munzelu pama kwa chani maluwana papana nilipo theni safole nza kukama weza kongole notice story stinga zipushingana monga matroli ndine nilikonga funse watomi ekonomi ya kosa kutali uhomi ndani afuna nkani ilibe mani please tisa seba nyane nani nifuna hane we afuna mane ye mtumba mwako Singapore no ni road to success. Oh I see dead people no na my face. Vela flow na my face. Don't na my chance. Na panya kwa sala che wona my fans. Vani zonda my friends. Hate and possessor so I'ma say things. Cause my yo think I came fast like how much I sex. But I worked hard for this so I'ma just flex. I don't really care like how much is a stick.
Twinkle Olympia, that's why you call him as essentia. Chawa man jibo mo chishinka mbefya sincere. Bad twinge telesela veni pepeya. Nombali neika fuma grey hair. Kati uganiza na kula mutu no tina kuwala bram. Bebati kangala kwewe. Kati sindala mosani fakamo. Bebati kangala kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangala kwewe. No positivity faking. Bebati kangala kwewe. Kangala kwewe.
Kangala kwewe, you are evil. Mwenze kutipenzo mifu na piko. Manje ya pangazina pano ziko. Mupwela kubrai na tumitiko. Ficha ni mane olondiwe friendi. Pepa ninga tamita ya ofendi. Kaili muzatili pilila rento. Loti mwesa mowa otula weekendi. Oh sorry ndise timi yes. Oh sorry ndise timi mwesa. Oh sorry muziwa chopempa. Nenze na iwala isa kwele tempa. Mbuzi ulila memu juni. Nza kutila mhepo kakule juzi. Ino ni begi mwana siku mzu. Kati yambo za zipe za chepa news. The boy goes where the money goes. I drop flows like a waterfall. Nina koneki yope na wafuna. Nileke kupema na boma nose. Mahudu mweti choka. Wana wakonda chefopoka. Wakula makona wakango kula straight. Munga mutengo wapopoka. Anyway
Twinkle Olympia, that's why you call him as essentia. Chawa man jibo mchishinka mbefya sincere. Bandwish telesela veni pepeya. Nombali neika fuma grey hair. Kati uganiza na kula mutu no tina kuwala bram. Bebati kangala kwewe. Sindala mosani fakamo. Bebati kangala kwewe. Nivachani sili benefita. Bebati kangala kwewe. No positivity faking. Bebati kangala kwewe. Kangala kwewe.
Hey DJ Mzengerman, it's a music that say bae
MB's generation music.